yazangsazi ukula noma ngiyathanda mina ngsazi lomkhulu noma ngiyathanda yeah
Sazi, ukulani kumaye atanda, nina sazi.